kati abakyala ababeera mu byalo basabiddwa okukomya okulowooza nti tebayinza kukolera bizinensi ku mitimbagano wabula bakozesa emitimbagano egyo okubeera ekitundu ku nkulaakulana. Bino byogeddwa ssenkulu w'ekibiina ky'obwannakyewaki Outbox Richard Zulu ng'asinzidde ku Mistil Hotel mu kibuga Kampala bw'abadde aggula w'empaka ezitumiddwa 10X Programu ezitegekeddwa Outbox nga bali wamu ne United Nations Capital Development Fund UNDCF. Bannayuganda 10 abatandikawo bizinensi ez'enjawulo eziddukanyizibwa ku mutimbagano bagenda kuyita mu nkola ey'okuvuganya era abawanguzi mukaaga baakugabana ensimbi dola za Amerika emitwalo 40 mu za Uganda bwe bukadde obusoba mu 15. Zulu asabye gavumenti n'ebibiina by'obwannakyewa okuyamba abakyala babeera mu byalo okufuna essimu ziseereza nabo bongere okwekulaakulanya.
Tuyina okukola awamu ne gavumenti yaffe okulaba nti nno abakyala be tukola nabo basobola okufuna amasimu laptops ze basobola okukozesa mu bizinensi zaabwe. Bwe twogerera ebitongole bitono nnyo ebiyamba abakyala okusasula mpola mpola okufuna amasimu ne laptops, so tuyina okulaba nti nno tufuna oba tuincentivizing ebitongole bingi okulaba nti nno bafuna amasimu gano ne laptops. Ekirala kye tuliko kintu kya tuyita okusoma kirungi nnyo kati nti mu syllabus tuyinamu computer studies eziri mandatory neera awo we tuyina okweyongerera.
Ate bba abeetabye mu mpaka zino nga bakulembeddwamu Ibrahim Kyembogwe bagambye nti ensimbi zo zigenda kubayamba nnyo okwongera okwekulaakulanya awamu n'okunyweza ebyenfuna.
Sente zino bwe tuba tuziwangudde nga mu kitongole waffe twagala ziteeka nnyo mu kwongera ku kutumbula omutindo gwa app okubanga omuntu esobola omuyamba okumanya nti sukaali kati yatambula kubanga omuntu asobola okufuna alerts zino. Ekyokubiri n'abantu abawola sente twagalira tuzikozesa okuba nti omuntu tu processing a transaction ze ne tumuwa credit scoring. Nze natandikira Masaka kubanga wali personal gendi naye waliwo abantu ng'embaale ogenda tambuza abantu abagenda osomesa aba.